Yeah, goma zangu ni school bro, ila madini amepita street, no sauce. Hakuna kitchen inapika hii, ila ni old school for old friends. No money, hakuna kitu unaweza pita D. Dunia ina seto na vo slide juu ya kila beat. Ni kama walk of the god of a tyrannies. Hizo konsonati mavokali kunda syllabi. Precision yake ni alignment ya pyramids. A text definition of the master. Mkacha toka kitambo kakibacha. Original, unaweza nita vina saba. Vina mpaka inamwagika mikataba. Uliza my MC wana phobia. And I sell the energy mitochondria. Toka nondi suwa uswahili ni matola na isanga. Nikikianzisha nikisanga. Unamsikiza dude toka ghetto. Sao juu ya mdundo na rule is to meno. Flow nayo ni tool kama meno. Mana mdomo huu ni poison. Lurang venom. Isia wa sketch, that's my emo. Sikonyeshi middle finger, mina snap kama Thanos. Lines kama umeme unapopita kwenye meadow. Uliza mashabiki, mina andika kama cello. Usishangae why mini po hapa. Missy mama, wanajua mi mto principal sana. Rare breed, I'm not your typical rapper. Adhimu, bidhani invisible ka digital data. So hey, performance ni clinical kama hospital, njo upime charge zilivochanya. Nitavukua kesho sivyo nilivojana. Nina maximum work rate, minimal drama. Jina bango, niko street mazee. Game tough alafu still na play. Mishe mishe utasema na beef na pay. Na michezo bado ni kick na snare. Kick na snare. Chezo shaji ka Aziz na Faye. Acha nguvu na akili, techniques na flair. Nipo kwenye race, I take the game. Nika ujio wa Kanumba, the great na Ray.
Churuba vitisho, haviwezi vuka nilipo. Nilipo, bila ya kuruka miko. Nipo mzunguko wa mwisho, kama fielded. Wanarudi down, wana check notes. Tupo outside kama mailbox. Nipo mzunguko wa mwisho, kama fielded.
Harakat necessary, kwa majemendari. Mikato ki legendary, si una check noise. Acha wakaseme mbali, kwa za shazo ya shari. Kuspread fake love kama sex toys. Yeah, pitisha mkebe, watakupa stitches. Kwa bikari, yadi ukashindo kuruka mishe. Kaba ya kunipima na kunichora, njoni some kwanza. Naeza kupa rula ukacheze inches. Sitaji light, nipo kwenye spectrum. For real, I'm autistic by fact that. Nenda fast fast, ki stack stack utawekwa. You must tell that I'm that hard to catch up. E for elegance, I'm a Edgar. Evidently my elevation is major. A fame, man I'm doing niche properly. Cause mayhem, pull your whole career in a jeopardy. Single heavy cause my card double. Mana na rap kana njabado. Hela inakuja misimama ipotei. Alafu bars ka Guantanamo Bay. Nigga ka kando. Married to the poetry, I call it dear. Icon, top of the game and it's lonely here. Smack niggas, when it a heat sport. Every time I hit the sport, there is no pleasure, G, it's only tears. Ever wonder who like black? Maradona, mpaka kona, wana koma, wana uliza, huh? Nani ana flow cool like that? Kata kona, no, the ruler is back. No, the ruler is nice, yeah. Mafuriko na chakilio. Shamba siyo industry made, sina cereal. Namba dunia duara, tokenda kila pande. Bado wezi ukaipata hii material.